paka the glassy baby ulenge classic
mpenzi lilo ni pasi za kuacha baro ni bona we motori poni poni bona we we chapo ni fawe baro ni bona we
Nashikwa na aibu pale unaponitazama funzi yeah. Nakata na inama nashindwa hata kusema na isikupigwa balidi pale napokuhitaji okay. Sia zinanijaa mpaka nashindwa kujizuia mlembo bomba figa beauty black hair napenda unapotembea sitochoka kukusifia shakupenda nshajifia snitch wakiongea maneno yao ya umbea sikufanya ukapotea yeah. Shule mademu alidise tifaga sijatulia mjanja nikagundua vichache niliwabania shukuru kwa kunipenda takama sina pesa najua baadaye tutatesa tukiu ndani ya chesa baby drive me Class kwako tena sijiwezi achana nao washenzi wanasema sikuwezi nipende kupenda pia ni baadaye tule nazi nikupeleke uswazi twende okay. Kaone wazazi
mpenzi lilo ni basi sikuacha baro ni bona we tori poni poni bona wewe chapo ni fawe
Tesi zinanitesa napokuwa za malikia yeah. Ongeza wivu kidogo wenye chuki yeah. Waugue penzi lako sijuti okay. Hata one day okay. Siwezi sema haufai unanipa laha maishani wendo wangu namba moja lobaki watangoja bado najikongoja mwingine simtamani fundi wapo kitandani naisi umefunzwa nyagoni hili so penzi kivuli tucheze kinyuli nyuli okay. Cha kwanza kula we baby girl
yeah.
Cha pili nipe mimi ni fulai
okay.
Shopping tuende China na Dubai chakula tule pizza na baga Sioni siski tena
yeah.
Mana kwako nisha zama
okay.
Njong kupe kisi kupe hug baby Tupate na upepo wa baharu
Mpenzi lilo nipa sito kuwacha baro nipona we Mutoripo nipo nipona wewe chapo nifawe
Kutachi, siya zinauteka moyo Sije nifanyia choyo, akaja nona poyoyo Tama, shashinda mwili, tunapokuwa wawili Mapenzi mimi na we, sijeluka kama mwewe Wekiona jitazama, good time na kula sana Yaona kufanana, shamfanya nkupende sana Njoni, punguze balidi, unenukia walidi Cheni nijidai, cause mi na kufaidi Hata okay. Kama mimka idi, so swaga za mtoto idi Ok, so swaga za mtoto idi Swaga za mtoto idi, baby
Nipa sito kuwacha baro nipona we Motoripo nipo nipona wewe chapo nifawe Baro nipona we Nipona we Penzi baro nipona we Nipona we Penzi lilo nipa sito kuwacha baro nipona we Motoripo nipo nipona wewe chapo nifawe
You know sometimes love is beautiful baby but the love is crazy yeah Nimemaliza